turn it on.
Can't die.
Ask your beats.
Vincenzo.
Bring it on.
Steve Fox. Exclusive from ZambianTunes.com.
Come here, Mr. Massam.
Sikonda Ford, ya, ndichi gororo. Educated, di choma ni ko. Boroko, Chili brown skin, I'm checking her ID, the name tag, she's Miss Dorothy manager. Okay, finally in the right place, koma. Ndago ndago ngope ndi bwete. She a most beautiful thing, di nao napo maloza. Nda iwali lago tuvena kongela. Anisokoneza madamu Dorothy.
Dorothy. Madamu Dorothy.
Chaniponya mutu imwechi Dorothy.
Dorothy. Imweche Dorothy.
Chani sokoneza chi madamu Dorothy.
Dorothy. Madamu Dorothy.
Aniponya mutu madamu Dorothy.
Dorothy. Madamu Dorothy.
Dorothy. Hey. Pali dolo ningavume kumpachika Yesu. Ningaende maliseche mpepu. Kupopota mpaka naitutumi sefu. Yongoru yunikutisha befu. Katwekinga mtimulika tako jefu. China big back boko kobwete mdadada. Bradanga kusweta chusamba vi mkaka kanganda. Ha, forwardinga reversini. Na makisi tenzo chitari hesini. Mpaka na magais kuchita sarai vetini. Kukumbwila apetizetini mpaka kuzibuntula, kuzibomponta, kutaba madamu na doro kusomoka. Anisokoneza madamu Dorothy.
Dorothy. Madamu Dorothy.
Chaniponya mutu imwechi Dorothy.
Dorothy. Imwechi Dorothy.
Chanisokoneza chi madamu Dorothy.
Dorothy. Madamu Dorothy.
Aniponya mutu madamu Dorothy.
Dorothy. Madamu Dorothy.
Zindangwa, come Mr. Masavo, yeah. Bogo na lo chika shana nefibelo, nefibelo. So fine, bino wino modelo, modelo. Bila masende kukonga konselo. I wanna be on top, bongo lo akapendelo. Na umbenye kuburangata. Ndolo mbawe shako na papata. You blow my mind, kwa tikapatanga. Na kumwanda wasunja kwa tichipata. Yeah, leta kono fibo dolo, yolo. Balande chilinga kona dolo, ulolo. Shepo no mulolo, mulolo. Wati wizi kete jolo hajolo.
Anisokoneza madamu Dorothy.
Dorothy. Madamu Dorothy.
Chaniponya mutu imwechi Dorothy.
Dorothy. Imwechi Dorothy.
Chanisokoneza chi madamu Dorothy.
Dorothy. Madamu Dorothy.
Aniponya mutu madamu Dorothy.
Dorothy.
Steve Ho.
Madamu Dorothy.
Yeah. Guru. Yeah, iyo dance ya umenya, wagai wango fwenya. Ujumpa jumpa munga insha kukenya. Ngati ni mhofu, ziamba kupenya. Azibusa vala menso ukadenya. Oke sininga name na luba nako. Naziluma lulime nga meno ya guma nako. Iwe ulina kago, uya kamonga chako. Watitowa maningi, maybe tigule magago. Pachipanda anyama tawa kungo pundati hao. Kumajowa ni kungo liza pomyao. Mugemu, iyo boko sinifao. Ungalenge senghala mukusheta na masao. What how baby baby, I'm now belegede. Nikupase kona sauce mu baby.
Doro, doro, hey. Penya doro, wani saboneza mbongo. Penya doro, 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 hey. Penya doro, wani saboneza mbongo. Penya doro, doro.
Exclusive from ZambianTunes.com.
Tina big back boko ko bretem da 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 kwadanga.
Oh my gosh, it's extreme records.
SQ pa filima.